Jesu, tua lale tu, Jesu, se magate, wena wetwa, uyasinqobela, sithi bayede, kuwe baba. Jesu ke Jesu twala lethu Jesu simagathe oh simagathe when away eh kosiya when away tu yasinqobe Jesu tibayete kuwe
Sit by it.